Amahubo 5 verse 1. Yizo amazi ami Jehova, uqaphele kuzindla kwami. Verse 2. Yizo izo ukukhala kwami Nkosi yami, uNkulunkulu wami ngokuba ngithandaza kuwe. Verse 3. Jehova, ekuseni uyalizwa izwi lami, ekuseni ngiyakuzibika kuwe ngilinde. Verse 4. Ngoba wena usiye uNkulunkulu othanda ukubi, omuva kanakuhlala kuwe. Verse 5. Abazidla bayakuma phambi kwamehlo akho, uyabazonda bonke abenza okubi. Verse 6. Uyabhubhisa abakhuluma amanga, uJehova uyamenyanya umuntu wegazi nowenkohliso. Verse 7. Kepha mina ngiyakungena endlini yakho ngobuningi bomusa wakho, ngikhothame ngokuhlonipha, ngibhekane nendawo yakho engcwele. Verse 8. Jehova, ngihole ngokulunga kwakho ngenxa yezitha zami, ulungise indlela yakho phambi kobuso bami. Verse 9. Ngoba likho ixiso emlonyeni wabo, izibilini zabo zingukonakala, umphimbo wabo uyithuna elivulekileyo, bayathopha ngolimi lwabo. Verse 10. Balahle ngecala uNkulunkulu, mabawe ngenxa yamacebo abo, ubawise ngobuningi beziphambeko zabo ngokuba bahlubukile kuwe. Verse 11. Kepha mabajabule bonke abathemba kuwe, bahalalise kuze kube phakathi ngoba wena uyabavikela abathanda igama lakho bethabela kuwe. Verse 12. Ngoba wena Jehova uyambusisa olungileyo, umphahla ngomusa njengesihlangu.